Mi kama brade, niko na siste. Mshike nda kutolia toya rithe. Ushae kunywa panadol after kibare. Mwenye ulibaka anaitwa mbaire. Usijifosi kwa mwanamuke. Juu mwanamuke ni mama yako. Na bibi yako ni mali yako. Chunga mali yako, funga padlo kwa matako. Alejandro, Murasta, wenju queen. Story yako njo ilituleta hapa, walikubaka, pole sana.
Asante. Moyoni na uchungu sira, mbona mnabaka wada? Moyoni na uchungu sira, na sisi jamii metara. Moyoni sinara, sinara, sinara. Moyoni sinara, sinara, sinara.
So sad na hii kesi nina ignorance ni ka society meviatu. Kauneza dea fanya rap bila kukea. Heshima ya mamako already shatokomea. Minaona execution the solution ama jail. Kusundwa jela ni siku za mwizi tunongezea. Brutally, ukashika Mwikali, ukashika Valerie, na ukashika Natalie.
Ukashika Nyambane, ukashika Mwane, ukashika Pyole Boy, ujiona janje. Nisha kwa force recuse kwanza na fala. Motherfucker, motherfucker, motherfucker.
Moyoni na uchungu sira, mbona mnabaka wada? Moyoni na uchungu sira, na sisi jamii metara. Moyoni sinara, sinara, sinara. Moyoni sinara, sinara, sinara.
Atambuzi ni mwerevu kushinda rapist.
Be the voice, be the noise. Yani kwa na sauti pale hakuna sauti.
Nimekuja na mishale minarusha, na nimekuja kwa kikisha nmewaua. Na mindole manzina kwanga nmejisikia.
Minataka victims wote wasimame. Tumia sauti yako tumalize yukame.
Gade, gade usinitoe panty.
Brade, brade shimu yo auntie.
Brade unahitaji pussy permit.
Paka permit yani uingize ndani.
Moyoni na uchungu sira, mbona mnabaka wada? Moyoni na uchungu sira, na sisi jamii metara. Moyoni sinara, sinara, sinara. Moyoni sinara, sinara, sinara.
Taka victims wote wasimame. Tumia sauti yako tumalize ukame.